bankasi dewle kewde sukabe lati sababu mudum so sarabe mudum brifindiri misalo hono odo galle mo sukabe ngatle no koyde mudum en so sarabe mudum dewriti odo debbo jon sukabe holliti wiide dun lati sababu dum so mo wirfiti le suudu makko nyalom hande o wihi omo do on wonde sukabe makko kanye goli ko basi fu wala hakkunde mabbe
deo de na batte du ko
nan dama maraka to sarabe mudum kanye atime fu gotun mo holliti do kile hewde sarabe amen yalla be faama dum do sabi so inde amen wirfiti warle galle den watti fu so metti nata ko mebbe o wiyan o bonnan dewgal makko mere tewtra sarabe amen tinno miilo menen baddidi so kambe lonki kawrde hono menen natata jangon
on do sinyamba ga chogodi
dido halaji no inna galle goto gondiniri dum o wiccagal ko hebi cadele le suudu makko wakkati fu kanko e goriko tam e luttindirbe dum latiki sababu so mo yaltuno e galle o ka wattu jono suka makko be dari fo o warti le galle
musumani saba
mi woni bibbe robe taton kay worbe didon wattine dewgal dum bonta metti mawdo nata ko min ga jo suudan yoppimi galle de hotmi suudi babdan gorko goto do wari hursini kam ceggal mudum suka tam waddi madraji fami wirifitimi warle dewgal an arandere
o do debbo do holiti wiide dande suka mudum mawni sanne
ne de la donc
biddo marado no wodiri yo biddo duinaado no sabi kanyu watti fu so sara mudum ana mettunduri on wa wadde joda hal hakkune mebbe mi pamam misali mi hebiti laaje kewdi de dewgal dan de dub jabbidi ga sab ikol tan mi fitke mi wari mi joddi dewgal dan nyolman handen de jonne suka be tan tan wonmi lingal dewgal
be ga dem marakanyi
to e tayde fu kanko no dirte saka guita gondo nokku no dirte do yoroso o wala fu no wada fa inni ko abbi ko de wurita kawronki
ne fanne ba farla
sansa sara dido be sirti ana fota dub tati handen mirabe ten idon kan e mi junga inde amen me woni watti fu me yahamme tewtira abba amen yalla kan inde amen kawra ko nadda inna amen ko do to min tan be tinna be kawra dana wotere gaddu e tawede fu babba jabe fa handen
so bami fa cergal wadi de sukabe kibi hakkille fu wabanton pian dabre jella ina mudu ab mudu ana ngartindira feso wakati jani wiye fesan wiye wakati suka watta huno ko mudun le dewgal sara mudu wana ko yida kanko noddete amadou yaya goita andan do kabaru fina tawa o wi dum wana ko hada ko na yidi bangal fina tawaji leddi
les enfants
sukabe ana jogi daroba mangal le kawral hakkune gorko e debbo le dewgal gaben wayibde kuteji e mudun watti fu so sara dido men lonki kawra dana wotra sabdum wana tata sabe dum na tida laaji li maral mabbe dum yo goto e kuteji mudun ko geddi fu wala hen
realite
dum e tayde fu kanko no dirti yakuba dogoni anda do kabaru nedda ko ko wiso sukabe curi sara be ko buri hewde fu golle o yafata o wi dum so sukabe hewbe jabata wattude le hen kunude mudun en
ko buri hewde fu sukabe en ya hono di kulleji giddi dum mabbe yo ciagal mudum ko he mabbe paman tagu sarabe mu en dou sabi handen sukabe pe ko heemu en korta daana wotere sa jeewi sukabe be wala babba goto ana tiide be kawra daana wotere kam ka sukabe dewal aran direct to inde mabbe yalti
den premier mariage
o do andan do kabaru nedda ko kanyi andambe fina tawa fu kulliti wiide darnde suka ana mawni sanni hakkuno ina mu e bammu wori